Etwana yikho indawo efana neshasha, noma ngabe zonke izindlu zudaka. Yabona laba kuthanda noma ukushayela umhlaba. Ngiyathemba ngeke uze uba kohle usunepower. Beka sesikhulile, ayikubi. Umamncane usenginika umamruba kaphuzi. Uthi ngoba uhlale ngibona kwamamuvi. Esha i-music video kuphelena kusaqhubi. Kwaze kwamnandi, sikhumbule zayizolo. Kwehla nonyembezi mase sikhuluma ngogogo. Elapha ekhaya la. Ngiyakutshela mfana konke kuqala la. Ungibona estradini, uthi le imjojo. Ekanti awazi ibusiso zabo khokho basekhaya la. Usubuye bo emkhaya wa. Ekumnandi lapha ekhaya la.
Ngishumile binyaka. Ngana yami kusekhaya la. Kusekhaya la. Ngishumile binyaka. Ngana yami kusekhaya la.
Yo, engisayobona ma-antiza namabrazo. Ngizokuhle bangitshele ney'khalazo. Buzwa ngemali umuntu wami umshado. Ngibekwa nezandla bathi ngishoda ngomthandazo. Awuze nje, ngiyancokolwa kumnandi sigqubusu. Langa lashona uyazi kusho isigubu. Yonke imndeni nale nhlobo ethanda uchuka kakhuzwe. Abhodle manje obamba igqubu. Really man it's been so long. Since I felt the love so strong. Yeah, kusekhaya la. Yabona manje ngisekhaya la. And even when life just feels so raw, you go home and you play the song. Ubatshele kusekhaya la. Yabona manje ngisekhaya la.
Ngishumile binyaka. Ngana yami kusekhaya la. Kusekhaya la. Seca ela.